le bonga we tshwere nyo arba kene manyoro.
Shule ke tlala bontsha ba diga di dustbin, thuba dipale tsa diponenyana tse ra di ti. Ha tlhaga ka khona re bobile mo lefifi. What happened and who did it you won't even see. Ke ampulela manyora bona ke o shapa jwang. I like it aba tlala ba bona ke o trapa jwang. Mosamane ha o jamane skampo tsa water kwang. Where the money, where the guap, this ain't no water gun. Ke bokini, yes, yes. Clip of tech, ra go search. O setlhare sa le botane rona re tlo le kgetlha. Ha re fetsa ka wena o tlo sala o le mosetlha. Tlhano la dipokoto sa le di lepelela. Batlamasan, loma re go pagolole tlamasan. Ska batla ke letse tshwa batla ga sa maramasan. Ska bapaisa o ka re wa isama ke o kgamasan. Ha ka tlela masepakanyang go tswara matla pa.
Kgoni bo bone le itena soft. Sa morobi nna ke kena ke betsa para mtlape ngwe mogote. Tshebi di ne mogote mo le go le molodi. Tshebi kele di tsotlhe tsotsi ga re go foke. Hey! O la metsi ao le madisan. Ke re go monate ne re tsela basadisan. Godile ke kgerisiwa ke maphati phati no ke pusa squint. Two fingers la butaku o tla utlwa ka bo
blacka blacka blacka. What's up motherfuckers? Blacka blacka blacka. Batla zaka motherfuckers e ka izaka.
Iga inyuku.
And we go blacka blacka blacka. What's up motherfuckers? Blacka blacka blacka. Batla zaka motherfuckers. Iga inyuku. Iga inyuku. Iga inyuku. Iga inyuku. Yeah 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 yeah.
Iga le mo fatseng kare le talo la pudi jo. Samutaka sepele koraga bota si yo douchebag. Jaka pushback o nganga miriri yo douchebag. Praga diamond arbeze ndiri the douchebag. Flash panga mo le fao faung ro. Thalala thase fatseng kare re tswa taung ro. Kgobokane tseng kare maenke manga hung. Bone tsotsi bolo la steta nkare ke ka lagoon. Rola batheo rola panya panya rola le tukutso la tsotseo. Sala ka kousi wa pole buruku tseo di checka gore diamond a chafata o datse. Salama senta babetse mandaga. Tshwara tsotsi ka club a sala kgwa di thapa kya. Polela tsotsi slam a bone ke motatsa mo ke lefapha la poo. E seng e tswang dinaka o ke le retela ball. Ke trapa ke mogata.
Chance ba eletsa so ela ntola mi no ya ke tshono nya atela solo mi why chance do this re ke tshotetsa re ba la ke ka tse buruko o futu
a re buruko bo tutu fetse jebe man punya kutsa kutsa ki tshukunyetse khwakela medi nga na khetsi mukhuru metse no tshisa khale bona no buruletse unyetse
ema mo ngwanaka. A re se tlabane kopa fela mphetho tsaka. Ke mosebetsi mona kopa sa senya nakwaka. O tla re basekele wa thuriwa ke traka. Wa kura wa taka. Tswere le fao fao ha ke ntsha karata ntshe pin number 3. Sa masike go shebile boja pizza. Ma speecha ma sodi rekele nganile baga. Ma shady fuckers o ja the highest grade with the ganja farmers.
Vimba, dinokwane, difilikwane, diratame, dijatame. Bo utwahi, ki punyehi. When I utwada, na ki utwehi. Straight from the underground, digging for a pot of gold. Like bitches tripping on a pole, who tweaking for them O's. When I hit the fucking floor, I come gun blazing through the door. Brought my 11 to your home, this switch at the oven on. No di lasere khotete, makelwa no kometse. Muchale more letse, mukuku tlokometse. Ki zaga zaga zaga, hope tutse, hole troko mori officing. Nyoko mori committing, ki rufa community. Barwesa morwalo. Come on, so I can sing a double lore. I'm a criminal. Get someone get to the top of your foot. I'm not a fully jar. Can't take a panda zaga 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 zaga.
Guys, Zach. Igai new. Igai